exclusive from CMK Music Promo.com.
Young Top C, Zambia. I got some blow. Let him be. It's all. Yeah, yeah. Mix a board. Some tea. Let's get it. Switch you on the beat. Spenda no kupenda ni shinga chotwa spenda pambo kosi ni wanga batwala ye fiupo mami bali vele dat bali leka no kurila bali vele dat kari kwebele bali vele dat iwe na ine bali vele dat ati fika kwa bali vele dat jewa namba wae mwena bali vele dat
mama kiro kuwaya
bali vele dat
apati nasi ya naise
bali vele dat
kilichabi masingo
bali vele dat
chima konda chemova
bali vele dat
mama kiro kuwaya
bali vele dat
Love you, Baba.
Believe that.
Wagaye furu.
Believe that.
Bamukonga patepo.
Believe that. Na luza zingati. Believe that. Bamanje bakamba. Believe that. Matizi ni furu. Believe that. Vivolo atipuanzi. Believe that. Wagaye wose. Believe that. Welani patepo. Believe that. Bamakero kuwaya. Believe that. Atpeki ibawa. Believe that. Mungayo mangana mawaya. Believe that.
Zingati tapenda.
Believe that.
Nyashi
believe that
bagai mwaona
believe that
magero basie
believe that
atipeki iwawa
believe that
kasbeta nikorewa
believe that
beta kunkaraneka
believe that
mtiva magero
believe that
indika nachokamo
believe that magero bakamba believe that ni mapresha tape believe that kasbeta bakamba believe that ulisiko mwanga ine believe that na live power guy ndeva na Bakamba, ninso kafye, ninso kafye Noti na kuesa kaona kagelo Bakamba kapitia, kaiwa neko Tape bakamba
Bama kero, na bicho kamo Apa manje ni mangara cheneka Sinifuna, kelo pafupi Heti bleki, guys iwawa Apa manje ni kona chavimova Shimarira, pa mkonga patepo Bagai gai furu tikumwa Bama kero, sima vifuna
Last time nalila manigi Apa na inde naliza wambidi No wanda ni kamba Pa makera boy kuwaya Yeah 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 Mix up boy Some tea ah.
It's download it from CMK Music
Young Top C Zambia I got some blood